Oh, na, 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 na. Tino.
KSB.
Mtoto we ni kifa. Kwako nimefika. Sina pupa wala papara. Penzi lako limekita. Unagopendeza, baby. Unawachanganya. Ulivo tulia, darling. Unawakanganya. My sweet banana.
My banana.
Ujue na kupenda sana.
My banana.
My sweet banana.
My banana.
Ujue na kupenda sana.
My banana.
Kinyatu sura kama we masepetu pulizia na karafu chumbani tukilaga vya kwetu unagopendeza baby unawachanganya ulivo tulia darling unawakanganya my sweet banana
my banana
ujue na kupenda sana
my banana
sweet banana
my banana
ujue na kupenda sana
yeah.
My banana
mtoto we ni bala hey mama we ni bala Dar es Salaam wanajua we ni bala hey baby we ni bala paka Kampala wanajua we ni bala hey mama we ni bala hata Nairobi wanajua we ni bala
ay 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 ay
we ni bala. Bala, 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 girl, you're so amazing. Umenichanganya sana, baby. So amazing. My sweet banana, hata wakipana tutazidi banana. Hatuna habari tunazidi kula ujana. Hatubai sweet, yeah. Let's get enough now. Hulo!
Mtoto we ni bala, hey. Mama we ni bala, Dar es Salaam wanajua we ni bala, hey. Baby we ni bala, paka Kampala wanajua we ni bala,
hey. We ni bala,
mama we ni bala, hata Nairobi wanajua we ni bala.
Ay, 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 ay.
We ni bala, bala.
We ni bala.
Bala.